Sunt în Radio Nesegale Americati. Radio VOA se gânta fanu romo, uitat agjimatat, galgal sati la mahoara ca hag sati salit. Mitrabandi de demi la madi dem shani, soddo mi tokrat Washington DC rasani da barsin kwa rakuna mjalkam. Kultuma folin san nagaya abona dado, kuran dalan di dem sadet barahum la maf, kudani sagali kesir. Radio VOA fanu romo ti nail sati rafi, mitrabandi ra, chakasujir tanunu di adajen, anin sora lakhet.
Kanoduru bisumani namo dandit agifasota Kenya kamoltan presidenti United States mari ogana Korea kaba olinjel kaban gidutu kutani debian matoto dorra kamun kesatoko.
Jarekunen Vietnamit maria chabai mari sadeso moyo makiti debian in dubban. Ser jarbi yinagar uwun egani jiram ni basan kani kakajelcho kofamiti akkumujuru tuyu hakufi re koreen ujitana ujjato ratu ujjacho jirani. Partilen siyasa oromo faida kabaja fi dubbi. Wan gar faile ukana mo andoruma abba oromo tabuma oromo tudufa irratti walkar garra jadanetin tokumani ya disani kenani wanar isani tim nuke safoko odwa sanfan namo
President United States Donald Trump walgay marsalem mata ogana Korea kaba walin jalqaban gidduti kutani debian akka president chijeranit waligal terragawud af gafin president che Korea kaba raqiyate agaye game oli gabasa Adam Greenholm soratu desa
President Trump namdubate wafit antana tanum jedda jeletin dubacha ba marro heddo marin Vietnam magala Hanoi tatammo ta Korea kabati waltrufanite wal yemariatani dubbi fituntane dubbisun akke ganitten duman gargari galan ado omarra walingalin.
I could have signed an agreement today and then you people would have said oh what a terrible
President Trump kan jer maritan andubat ansela ardayu wan rat wal dubban khana malatte sefu dat chuyunu mudanda yo kastol chenam monami e la la melala adoman rangalenu rat wal igalani iyo iyo marin ko pomne yufa jeda kan fa jeda ni jeda ado khor khana warran bayni yu President Trumpi wamalatte su finjer jerru jede tin dubacha bay President Korea kaba kawam motumma isatin adaban cufa marro tokko takira fudan fed maritan ratte sungafat United States ammo tanatti intane infudan nelle yadsun
Trump says the papers were ready to sign and a signing ceremony had been added
akanjer warra maritan kubqa bohana mo wan siyasa tanakhe kubqa bohesa tokko akke Trump jede tisila mallatte sufiyu agopani bulchinsi sallen tanafu fukopes tanum agenda White House kana mobulchinsa America argal fatanille tanum jidduch bulchinsi motumma America womarrat walingalle jeletin barres bulchoti tulaman wa waligan jelanille walbirja janit ni gazete sosalle tindubanne namuyo akuma kan gargari bay tatulle ogeyote siyasa agitokko bagolingalini yujidan Olivia Henos daba warada ba mirginamati falmo Heritage Foundation case jet case tokko
North Korea made an untenable act. They said we want to
Akanjet Korean Kaba wan namitol chun danden gafate nuclear warana isi hagum dikkato kokofa balle siteteni akwani sin adaban cufa irra disan fet yet bulchoti qarayyo akka Korea Kaba nuclear warana isi dikkefatu wan adabani irra disan fedan yelanelle neddo marintunin lammeso korisa deso mo yo makata embekamne Sadesu kuya kana waltide binalle njen tatulle president Trumpi afana mofi miraman president Korea ga kabatin gargarin bane jen
I think it was very good very friendly this wasn't a walk away like you get up and walk
akana jet akereg yati akmale dansa gara hari yummatin gargariban wana tkhordi ifte ke sadem temit tunin wana mkhordi sayde ke sadem emit hark walfune akumaria nagan gargariban ejed United States mari president Korea walinte tanirati tamantan Vietnam tanirati mari sadeso ti folte de chana amatin jenne kharori tanulle entan fakkata walin jenne
Witrain sera farashurke summa kan Ethiopia sera durani kan foye su qofatu untane kan seri chaq ujechu dan duratan gurmu witne sene kara qoppe su bekzani jiran witne gurmu kun qoppe serati ya daddadad ya chun sas be kemejira witne lapsi qoppa yekunis abbalanga tergamun sai mamejira gaba samalskacho ma tujubetu des
witne lapsi sera farashurke summa foye suf Kara gurmuun daayetin wutne labsi ea tirrat har amaringi gie famera. Marin Whitney kanalal chisegege samustari kunisa umata uakadandaw kindesan gurmu kana Obama hamakonnen radio sagale Amerika fipsaniru. Obama hana kajadanit Whitney sun inna kopaw sera kadura foye sufinturre. Seri nidurani gutumman hakame sana kambakabu Whitney sera ka iate ta u ipsaniru.
አዲስም ያሰኘው እንደሆነ አንደኛ የነበረው ህግ ሙሉ በሙሉ ትኩረት ያደረገ የነበረው ከመግቢያው ጀምሮ
ሀራዳ ከነሰጀች ሲሱ ተቆፋ ሰር እንድራ ጉቱማን ከነረት ፉለፈት ጀልቀበራ ቀበ ሽሩርከይ ሱማ ደመቅናን እትሱፍ እትዱሉዳ አደምሰ ከነከስ ምርግዘም ይወኒ አከይ ኢታምነ ሽሩርከይ ሱማ ሸከምቶተራንስ ሚዳን አከንገኝ ከንጎድ እንጅሩ kun akengeng ser ittisu sinturre ser inne amma utne fame garu jalqabarra ka se mirgalammi woni eguf exi surrat ka fulle fated ajedan ubbo amhana ka jedanit utne kana keset mirgalammi woni exi sun jalqabarra qofa utun tan gutumma sa keset tarre fame rajedaniru waltalen sera kana hi kan ifojirre olsan ethiopian sadar ka dunyat ka simat sera mirgalama yade ke segalchudan herarratae akajiru lammi won himataman mirga akame akqaban yaadudan mirgi jirus murteefama yota e akheera biyettitti ta'u akqabu kan jedu ke sattargama seera kanarra daddarbuudan mirga lammi woni qaamni diitu yojirat battala akkatti gaafatamus witne kana ke sattamatame raajadan obbomman witneen seera kun qajeelfamaaf seera biyetti hordofe qabiyye sa isa dhuma waliin mana mare bakka buuto ummatan raggaasifama jedame e gamaajada malleskaacho maha finfinneera
Kara gajirtan radio segala Amerika segan tafan oromoti. Presidentin Sudan Omar Hassan al-Bashir kannen hirido wanif ojit abin samormi uguran akasumasimo ugura dinagde harawat orkan serawan jeromu dama afurturban kareke sabasan yujiru. Tarkansin haran midiale awasafi. Daddabru maallaqa tokko tokko ugguru kun fudhatamuunsa ega president al-Bashir guran dinagdemi lama labsi jeromu dama labsani boda. Hirido wan mormi akka jijiramni Sudan keessat ufugafatan gutuma biyetti ke satti kaani ega batile lamaf gegge samani boda kallabsile kana yeromu damaf labsan president al-Bashir akekni sera wankana basu hala siyasaf dinagdebi bayanachi sudaf kan akkatay tirubatu
wasti'dadan litartib al-mashhad al-siyasi al-watani bima yuhaqqiq al-ijma' wal-wifaq
البشير بسجازت إسوتاف كننين لبسي يروم الدماء لبسون ساني حالا سياسا بيتفو يسور أف كوباود أف أكسما سيمو فايدالي غافتامن حويف أبجو بيتغوتو أف كانكي كتتو دكانسان دوبتان موتومان أغرى جرينيا أمتا تميس كان كايجو كاليسا ينورسي دوبرتوتا أمدرومان كيسات أكسما سيمو أسبتالنا نو باهيريتي كاكارتون كيسات ترغموت تجيشورا مرميوان كااني توران Polisin Mormi University sana dachase is hospitala ke sammo addam fachase jedame jira. President in Somaliland Muse Bihi Abdi ijarsa dandi gudda ka bufata barbara rajal kabe agadanga Ethiopiat ojjetamu jiru arra dagabura ka nijran. Biyatin Somalia kawa kabat yar targam tufi. Ofin wala bumma daf satejir tu Puntland ula gejjiba galana nanno sanaf tawdaf kun tarkam fi jalqabati jedame jira kanalalchi sudan sirna gudda andara argesat qopayirati presidentin bulchisananno somali etiopia mustafa omar angawni kampani dp world jedamu katokumma imerato taraba argamun sanis bekame jira minister mi soma gejjiba fi dandiwani abdullahi abor osman ka somaliland jechura kanalalchi sudan ibsakennanin dirret ayyara civili barbara tijara mukanofke saqabu projecting kun dollara miliona ibbatokof miliona kuda tokkon kanojjetamu yotaw waggota lamatto jjetame tumra majjeran jiru projecting dandi kilometra ibbalama fortemi lamat eratu rikicha wandigdemi tokkof kessa qabu kun qama waligalte project miliona ibbafurif miliona fortemi lama amandur somaliland ethiopia of dp world gidut malatte samet jedame jira project chirrejressa Bufata galana barbara amma yesult kan fulefate tawunis bekame jira bayin filanno senegal ka kutale ra gaba samana ka garsi sanitti maki sal amma sidebeni filatamun bekame jira commission filanno senegal mr sal filanno dilbata dabregege semisana dibarar ka shantami saddetin kan injifata yotaw dorgomtun sani mumich ministera durani izris sekmo dibarra arka digdami tokko qofargatan bayin filanno kun yo mana murti herati raggasseme dorgommi marsa lamatatu tun senin sal injifachu saniti sal egabiyetti hogganu jalqabani boda jijjiramni digde wan argame bijecha injifachu sani wanuma egama ture jirame jira oduna mafqabkanu
Radone Vio e Sagantafano Romogia che suggerita. A correre la faccia tutti, Hujin Warsha Hawasa Industrial Park, Huji Sila dal Deltote, Okana Mo Faida Sila dal Deltote, Ergachumalan, Ingunef, Warsha Ankuna Mo Koranon Faida, Ergachum Neger, Ankuna Yoma Kabatin Be Hujeda, Marikale Hawasa Titaneratti, Jonathan Zevdio Sitgabase, Tijuventi.
Daldaltoonni hawaasa carraa magaalattii keessatti uumametti fayyadamaan jiran jechuudhaan pirezidaantiin mana maree waldooliif damee daldalaa obbo Mikiyaas Andeboo dubbataniiru. Carraa uumame jedhan keessa adda durummaan kan isaan kaa'an paarkii industirii kanaati. Paarkiin industirii fi hawaasa daldaloota magaalattii gidduu hariiroon daldalaa akkasumas daldaltoonni kun paarkichaaf gumaacha gama isaanii akka dhiyeessaniif haalli mijataan hin uumamne jedhu.
በዚህ አካባቢ እንደሚታወቀው ነጋዴው አትርፎ ገቢውን ለመንግስትም የሚያስገባ
ናኖ ከነቲ አኩማ በከሙ ደልደላን ደልደሌ ቡአ አርገቴ ገሊሳ ሞቱማ ፍስኒ ገልቻ ዲላላ ወሊን እመወል ቀበተ ሄዱ ጅራ ከናፍ ፓርኪን ሀገዝገው ሜሻሌ ጉርጉዳ አዳዳ ፍንፍኔፍ በከ ጋራ ጋራቲ እናገልቹ ደልደላ ጉርጉዳን አስ ኑብረጅራንሞ ጨራ አከሲ ሐለንት ሂን አርገን ዋንጅሩፊ kalalal chisneti kannuti qoranna geggeesine jedan workshopi qopai ratt waraqa qoranna kan esan mana mare daldala foldolit tigafataman project investmentif daldala obocharnata barra qoranna sanarat park industry sanaf dallalto tananno giddu hariron jiraachu abusaf akkafakenya tiqapti le shantarre saniru qoranna sanarra ta'e kan jiru hawasi ala jiraat wai parkicha yaadanni dhesu olana da kan jedam bayino jettota motummaaf kannen meesha edidesan walin hariron gadanan jiraachu sadarka durarrattu qaniru obbocharnat tidabaluudan mutanno daddala omishaaf technologyin agaz jedam injiru jedu parkin industry kun raga kaminu argachuf cufata ta usaf motumma federala yota emale motumma nanno kan isahin lalann kesuma daldalto ta seran ala e sime shalef mindeso jetto tarat iba guddan jirachu qorannan sun ifsejira abotik abenya nanno halher machsu danda urat ifto minat tanqata jeda qorannan sun parkichi nagenyo jetto ta kanin exif jettota hokkara saalaafi kan saaxilu akkasumas saamichaaf akka hin saaxilamne tarreessuudhaan himata qorannaan obbo Charannat Abarraan dhiyaate kun ibsee jira.
የጋራ ምክክር መድረክ ሁሉም ባለድርሻ አካላቶች ባሉበት እንዲከናወን የሚያስችሉ ግባቶችን
ቃምኒ ሂሬ ከሳ ቀቡ በከ አርጋማሊት ወልተጂን መሪ ቆጳይ ሐለ ረትርማቹ ደንዳን ረት ደሜጅሩን ቆረኔ ረኮሌ ሸነንቶ ኩጅራቹ ሐዋሰናኖ ፓርክ ኢንዱስትሪ ወሊን ወልት ፍዱ ደለልቶ ተወሊኒስ ወልት ኤኛ ጦጀቹ ረት አደዱማን ጅሩ አደባፍኒ ጅራ ጀዳን ፓርክች ገልመገውላጅ ሲገባዝችና ዱበት ነገኝዮ ምርከናይ አሪሮን ገባዮ ጅራት ኢላልጅ ጅሩ ጋሪዮታይ ደልደለ ምጀቴፊ ዳንዲንዮ ጅራት መለ ፓርክች ጥሙሪሳ አማንሲሳን ተውጀራ ኤጉምስናኖ ላጅሴ ያዶ ጅሩ ጀዱ ቆረናን ኩን እና ኢብሱለ ሞቱማን ፌደራላ አፍናኖ ከሱመስ ቡልጂንስ መጋላ ኢላልጅ አከተከነን ጎርሴራ ሆጂውን ኡመትናኖ ፓርክች ከንኮቲ ኢላልተ ጅሩ አከሆራቱ ጎዳን ወጀተሙ አከቀባን ኦቦቸርነ ዱበታኒሩ ወጅግጌሳን ፓርክ ኢንዱስትሪ ሐዋሳ ኦቦ ፍጹም ከተማ ገመሳኒን ረኮሌን ቱቀመን ጅራቹ መሉገሩ ቆራናንኩን ረጋዱ መየሱረ ደርበ ዮም አከቆጳይለ እንበኩ ጀድ
ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የገጽታ ችግሮች ነበሩ አሁንም ግን 100% የገጽታ ችግር አልተፈታም
ከናፊ ጀልቀ በረት ረኮ ኢላልታቱሬ አመስጉቱማት ሂከነርገኔ ኑቲካምበክኑ ረኮን ፍሮሙ ቀበንጅሩ ኢሰሞረቶ ጀታጅራ ሜሻወን ኤዲ ገማ ወልቀበቴን ሐዋሳ ኡቱ ጅሩ በከብራዳ ዱፉ እንጀዱ ኢንቨስተሮን ገቲ ጋሪ አርገቹቱ ደንዳአኒ ማፍ በከብሮዳ ፍዱ ቡአ በርባዱ ዋንተይፍ ጎርሲኑ ከነመ ጋሪዳ ገሩ ቆረናን ቆጳይ ኑት ቁበንቀብኑ ጀዳን አከጀዳመ ፓርክቺ ጭፈታ ሚቲ ከጀዳን ወጅግጌሳን ፓርክቻው በፍጹም ከተማ ማራፍሞ በናተው እንደንደው ጀዳን ኦበፍጹም አከጀዳኒት በረቶን ዩኒቨርሲቲ ወኒስታን ዋልታሌነ ዳዳ ቆረና በርባደኒ ፍረጋ ni argatu martinu garu senu yo barbadate qamat tigafa tamqabutu seran hujjeta jirajran nagenyu hujjetto tananno fawasa daldalto magalatti wolin hariro umamu dabu gamalalen dimoti kanalalchise wolin dubbachu dan sirresu ni danda amajeru commissioner investment inanno sana obba abbas mahammed obba abbas akajedanitte parking industry hawasa sharaf ala dollar billion tokko ol wagat kan galchu yotaw hujjettota lammi wambiyetti kumajata maf cerra hoji uma jedaniru jeda jonathan zabdios awasarra
Ratuni vio ya fanoro moja kaso jirtani dakika 16 yani 14 tinu hafa wana fet dabarra dera leta gababa kubedacha kubelike irbuta huda jaba flafa jecha kube afan kenna kube fanoro mo aba cha jecha farfacha ya macha asingeneyo jolle khayo tingur dadda je chawana fedda bar hadone vio e saganta fanoro moja kasujirtan wan handura yokana bumma oromo ratte du firadde du fi tatana fakkatu fi wan faida oromo tif kabaje oromo ratte partile oromo congress federalist oromo abao fi abao ntokome nu tokko jadaniti waligalan Partin samayawe ammo biyye nam chuhayyu geetta duk amnu ki yafkeeti irratti wallabu malle. Kesatu yu ODP fi ADP ni wallabu malle jada ni jada Mukhtar Jamal finfinne odun wargen.
Imma falmi abbumma fi seera qabeessumma magaalaa finfinne akkasumatta ammo danga sabota sablammoota fi ummattoota hedduutiin walitti danqaata en walqabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise hoggantoonni dhaabbilee siyaasa ajandaa dubbii ijoo ta'eetiniin kan haasa'amaatiniin jiru. Immawal falmisi saalle kan ta'e finfinne dhaan wal qabatee sinin kan gaafanne itti gaafatamaan waajira kongresii federaalistii oromoo obbo Xurune Gamtaa manni siluma abbaan bareeda abbaatu bulchaadhaan dubbatan.
Finfinneen handhuura yookaan giddugaleessa oromiyaati. Kun falmiin qabu giddugaleessa naannoo oromiyaa erga ta'e immoo handhuura possession jechuu kooti. Handhuura ummata oromootii saba oromootii jechuudha. Kanaafi. Uumama irratti namni falmi hojjetaa ta'e jedhe waye umama nama hindeg meda.
Durata an parti samayawi parti obo yeshuas asafa garu gamasanitin yada gama gamanan dagamu tokkolle hindeg garu. Undus rimiti dan dubbatu biyani hunda yu gahu danda qabna ummani abba filaten akata bulu danda un sera federalati fi biyettin ittim bultun demamun oso danda amu falmin kuni malik barbaki sedan gafatu ke sayu falmin kuni hogganto ta jijjirama ade papi ode pabiramul dachun wan irrahim mi daine dan lekasu obbo yeshuas
neba masaratu yehe
Senaa durduri oromorra kaase tinin ilman gullalle fiye kaayiro deraadaf irreturan buwaabayi guddaadan namudan irraadi baman kanjadan. Ittaanaan hayu dure aaba otokome General Haylu Gonfa gamasaaniitin yoomille taanaaniin dimmi finfinne seeraanis seenaanis kan ragga ee fi lafataa ee dajadan.
Finfinneen seeraanis seenaanis kan oromooti akka jannoo dhaaba keenyaa osoo hin ta'in jannoo oromooti. Nutis jannoo oromoon addummaa hin qabnu. Karaa seenaanis kan jedhamuuf durumaa kaasee bakki kun kan ilma Oromoo, kan haadha Oromoo, kan ijoollee Oromoo fi kan tuulamaati. Kun seenaan gaaffii keessa waan hin galleedha. Waan kun irratti illee mari'atamuu miti. Lammata seeraanis kan jedhame hanqina yoo qabaatu seeraan kan ta'etu jira.
Seenaan Finfinnee adda bilisummaa Oromoo utiif ammoo qabxii guddaa ol aanaa qaba wiirtuu bu'uureffama dhaaba kanaatillee kan jedhan dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa Gamasaaniitiin dhaabbilee siyaasaa Oromoo gidduu hammam tokko garaagarummaaf rakkoon jiraatullee dhimma Finfinnee irratti eenyumtiyyuu garaagarummaa tokko malee ejjennoo tokkoon dhaabanna jedhan.
Gama dhaabbilee Oromootiin dhimma Finfinnee irratti garaagarummaan jira jedhee nama nooni. Finfinnee naan Oromiyaa ta'uus qubsuma Oromoo ta'uusee kanaan hin jiru. Gama biraatiin heeraaf seeraan iyyuu beektaa magaalaan guddittii Oromiyaa eessa jedhama. Finfinneedhuma jedhama miti. Seerri biyyaa akkasittiin beeka. Mootummaan kun akka biraatti egaa guutummaatti kan Oromoof dhaabbate hin ta'in malee yeroo duraanii iyyuu taanaanii Finfinnee irraa dantaa addaa qaba uummanni Oromoo ga'a jedhu. Abbummaa sanarraa hanqisanii waayeen achi butachuuf yaadameetu malee abbummaa isaa sana beekuurraa sanallee hanga tokko beekame.
Seenessi Finfinneen wal qabateetiniin moggaasa maqaarraa kaaseetiniin hanga abbummaatitti saboonni gama biraa kaasaatiniin jiran sababoota mataa isaanii of danda'an gurguddoodha qabuudhaan kaasu obbo Xurna Gamtaa.
Wacci waayee Finfinnee ilaalchisee ka'aa jiru gama lamarraa ka'an. Lammaffaa naannoo Oromiyaas ta'ee Finfinneen haala humnaan qabee qaama warra Habashootaa jala waan bulee fi isa cabsanii bulchaan kana immoo ammas cabsanii itti cabsaniitu bulchuu barbaadu hacuucanii bulchuu barbaadu. Lammaffaa ammallee Oromoo jiraattota naannoo Finfinnee irraa buqqisaniitu itti fayyadamaa waan jiraniif. Kun nurraa citaa gara fuulduraatti kun abbaansaa addaan ba'ee irratti hojjetamee jennaan bulchiisni isaas sirreeffamee jennaan akkuma fedhan Finfinnee irratti quba yaafatanii qeensa yaafatanii qarrisaa isaanii yaafatanii qorquu akka hin dandeenye saamuu akka hin dandeenye warri hin beekne dhuma artifishaal yookaan sobaniitu waa'ee Finfinnee ilaalchisaniitu waca kaasu.
Akka biyyaatti waliin jiraachuudhaan wal qabatee eenyumtiyyuu. Dachee Oromiyaa jiraachuudha mirga qabaatullee abbummaa falmuun ammoo waan biraati kan jedhan ittaanaan hayyu duree adda bilisummaa Oromoo tokkoomee Jeneraal Haylu Gonfaa namni tokko akkuma Bahar Daar, Adaamaa, Maqalee yookaan gara biraa dhaqeetiniin jiraachuu danda'u Finfinnee jiraachuu danda'a akka lammiititti jedhan abbummaa falmuun garuu waan biraatiin kaasan Jeneraal Haylu Gonfaa keessattuu seenessi haala kanaan yeroo ammaa kana dhiyaatu akkaataa haala kosuma finfinneti fi yero dera turetu asin bahedan kan dubbatan dubbi himan addabili summa oromo obbo tolera adaba rakko gosonni oromo finfinne ratti argan dibamo fi cin qurfamu tulle turetan dubbatu kessa hudim midanga haddatti burjaje etinin rakko tawda fille sirnonni darban bala isan umantu hadda ege dan kasu general hailu gonfa
wain damdan kun kanar rawu mame mi tabban rajira dumbe sama enu kanenu akatay ummatichin be ka ummaticha kessa basani ti imma siyasa wango datame so imma siyasa kun gara ummata ti dego surajirata gara ummata ti dego surajirata na yaran wani inni dugasana ummata tu beka nu te tu danda kanje du kamna lamata dangan suni sera uti rajirata akkasumatti abumti te galera te abjote akiwan botani pres gode maddarako godu tawun rangira sinnoti turan dekta ummata kana yero era bituf gabrom tu jecha fanjid do adda datta walani yiru makadanga tina walani yiru makamaka tina walani yiru makate na tina walani yiru isa kana umman gen yiratti da maku turajira
rakko danga biyetti ke sati mulata tinin jirun welkabate obbo yeshuas danga wanti jedamu biyake nake sahin jiru dani kan sanfalman rakko saboni olla walititti umanitinin irratti wal daban kanallee taananiin shira siyaasaa mootummaa ihaadii keessa dhufeedhaan dubbatu.
Engidii biyya wayyaanee siraat dargin ashannifoo sigaba siraatun bichichaa saayiwan wayinu.
Sirni wayyaanee yeroo dargii hinjifateetiniin galu sirnaa fi bulchiinsa ture qofa osoo hin taane kan inni jijjiire caasaa bulchiinsaa ture hundayyuu jijjiire kutaalee biyyaa gama naannootti jijjiire isa kana ammoo afaanii fi qomoo irratti hundeesse haala kanaan waan murteesseef. Rakkoonsa maddi asiika obbo Turnaggamta ammoo rakkoo daangaatiif sababni guddaan keessaayyuu rakkoo yeroo dheeraa abbummaa dhabuu oromiyaa turetu kana fideedhaan kaasan
akka kafaawutti mootummaan ummataa Itoophiyaa keessatti hanga har'aatti hin hundeeffamne kanaas saba keenya daangaa keenya eeguu baraaruu eegsisuu kan danda'u mootummaan saba dimookiraasiidhaan haqaan. Filatamee hin beekuun kanaaf amma haalli itti adeemaa jiru kun haalli fooyya'iinsa jiru kun itti fufee biyya keenya keessatti nageenyi uumamee haqaan mootummaa ofii sabni mootummaa isaa filatee aangoorra kee'atee amma jedhutti sabni keenya karaa adda addaa yoo ofeege malee. Miidhaan itti dhufuudhaaf hin danda'a.
Tapha siyaasaa turetu rakkoo daangaa kana wal danqisiise kan jedhan dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ammoo gama isaaniitiin rakkoon kun akkuma rakkoo ta'etti nafuu falallee qabaa jedhan rakkoo kanaaf falallee waliin kaasan.
Isa tahan tokko fuudhanii gama biraatti ceesisuudhaan naannoo biraa galagalchu uummatuma tokko sakaanirraa uummata isaarraa fuudhanii uummata biraatti makuutu jira. Isa kaanis immoo daangaan kee kanaas jedhaan isaaf malli dabarsanii kennuu jira rakkoolee garaagaraa of keessaa qaba jechaadha. Furmaata barbaada ammayyuu taanaan daangaan Oromiyaa eessarra karaa bahaa karaa dhihaa karaa kaabaa karaa kibbaa kaamisa jedhu irratti sirnaan mootummaanis haa ta'u mootummoonni naannoo. Sirnaan ta'anii fixachuu qaba. Mootummaan federaalaa sana ifatti lafa kaa'u qaba.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mootota duuna aga tokko siin dhageessisa pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp walgahii marsaa lammataa hoogganaa Kooriyaa Kaabaa waliin jalqaban gidduutti kutanii deebi'an akka pirezidaantichi jedhanitti waliigaltee irra ga'uudhaaf gaaffin pirezidaantichi Kooriyaa Kaabaa gaafatan hedduu amma eegame oli. Wixineen seera farra shororkeessummaa kan Itoophiyaa seera duraanii ka fooyyessu qofatu hin taane ka seericha haqu jechuudhaan dura ta'an gurmuu wixinee sana qopheessu beeksisanii jiran. Pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir kanneen hiriirwaniif hojii dhaabinsa mormii hugguran akkasuma immoo uggura dinagdee haarawa dhorkan seerawwan yeroo muddamaa 4-7 kana keessa baasanii jiru. Tarkaanfiin haaraan miidiyaalee hawaasaa fi daddarbaa maallaqaa ugguru kun ba'uunsaa eega pirezidaantichi labsii yeroo atattabaa 22 labsanii booda oduu namaaf qabnu kanuma.
ayalam tardal lentanum taboriti waltadachan saganta faana marati tana nagahis nubula ansora lahit The Voice of America.